de mi cono.
Mi nama se la media, nama se la media. Usi
cheke cheke. Washa kali washa.
Agabachini.
Chake mdole sitaji. Paka mikono sitaji.
Producer Chedia Mento Kimon.
We amena, amena, amena kula anena. We amena, amena, amena kuna nyoko. We amena, amena, amena kula anena. We amena, amena, amena kuna nyoko. We amena kula anena, 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 amena kuna nyoko. We amekunywa bia zangu na mwisho akanikimbia. Iwewe na shoga zako hela zangu mshatumia. Na leo mekudaka wembo na utahadisia. Hela zangu zokula leo unaenda kulipia. Tumeingia geto kanaanza kulia. Kama na uwanyane uso nise kuangalia. Mana amena, amena, amena kula anena. We amena, amena, amena kuna nyoko. We amena, amena, amena kula anena. We amena, amena, amena kuna nyoko. We amena kula nina, 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 amena kuna nyoko. Usiombe ukutane na amina. Hii amena kula nina. Hii amena penda mwabwana. Amena nalana. Kwanza amena usipime. Amena na umeme. Amina banga na vuta mitungi usiseme. Eti amina ananitaka, amina ananitafuta. Amina mina kujua, amina ogopa kufa. Tena amina unikome, amina tusijuane. Amina unapenda shari, unafosi utukanwe. Mana amina unalana, amina unamana. Amina umelala na ote baba na mwana. We amina, amina, amina kula anena. We amina, amina, amina kuna nyoko. Kweli amina, amina, amina kula anena. We amina, amina, amina kuna nyoko. We amina kula anena, 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 amina kuna nyoko. Amina umeme wa luku, amina kula anena. Siwezi kupata buku. Amina kulani na mapenzi unafanya peku. Amina kulani na siwezi kupata kitu. Amina kulani na mana amina, amina, amina kulani na we amina, amina, amina kulani na mana amina, amina, amina kulani na we amina, amina, amina kulani na we amina kulani na amina kuna nyoko. We amina kulani na amina kuna nyoko. We amina kulani na amina kuna nyoko. We amina kula nina, anina kula. We wanauliza DJ nani, DJ nani. DJ ya gaba jine, DJ nani, DJ nani. DJ mikono ya jine, DJ nani, DJ nani. DJ ya gaba jine, DJ nani, DJ nani. Agaba na piga piano kostatechi. Piano kostatechi, piano kostatechi. Piano mikono anagunga piano kostatechi. Piano kostatechi, piano kostatechi. Piano wana wana cheza piano kostatechi. Piano kostatechi, piano kostatechi. Piano waona na luka piano kostatechi. Piano kostatechi, piano kostatechi. Piano wana wana cheza butterfly. Wanango butterfly, waone butterfly. Wanango butterfly, miguu yote butterfly. Wanango butterfly, waone butterfly. Wanango waona na serebu ka butterfly. Kuipingari sasi na moja inatisho.
Iko maki sapraya, minamba sapraya na kome.